has come to Mani.
Ah, tia, 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 tia. Talenti kinata MC. Na kiputene, wabongo flavor. Hacha, hacha, hacha. We mama gayo tule nyumbani, tucheza mtumage leo.
Baho, 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 mtumage.
Aini woyo tule nyumbani, tucheza mtumage leo.
Asalale, asalale, asalale.
We gigi mani tule nyumbani, tucheza mtumage leo.
Baho, 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 baho.
We masepe tutule nyumbani, tucheza mtumage leo. Tucheza mtumage, we mtumage leo. Tucheza mtumage.
Madesa fali mbuba unavyokibinua. Taratibu mama utakuja niwa. Sura kama makabila unavyojichubua. Taratibu mama. Taniwa mama. Taratibu mama.
Najua mama tuta chumbani na ukipiga kelele utatambua. Mama na msanti uyo kijinga mimba ameshakuwa.
Na mimba amezinene.
We tuta chumbani tukajaziepua. We mashalavu tule nyumbani tucheze mdumange leo. We jikeshu pao tule nyumbani tucheze mdumange leo. Lashida njala tule nyumbani tucheze mdumange leo.
Ambaluta napenda mdumange mixa tikaka. Hangisa mbeto ondari. Ajaki wampa ondari. Kajala masaja ondari. We mama kuki ondari.
Kama unaweza stadium mdumange nioneshe. 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 Tuende pale. Kimsengele mgongo kimkungu kimsengeza. Kimsengele mgongo kimkungu kimsengeza. Bagala ku nyomo kasema twendeni bagala ku. O DJ. Ah misi endele mpako nipige ngoma kubwa. Nipige ngoma kubwa, nipige ngoma kubwa. Let's come to Mbadi. Mbadi man.
We meneje chambuso. Mpe salamu salamu Dangote.
Kingeleza naweza.
Showtime, can you clap your hand? Showtime, what time can you clap your hand? Twende. Showtime, what time can you clap your hand? Twende. Showtime, what time can you clap your hand? 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 Una kitu utafika mbali. You have something you only get it for. You have something you only get it for. You only get it for. You only get it for. I'm the man, yeah. Produce an honest dude. August is a majesty. Majesty. Watoto wa chamanzi Mbagala mpaka Ilala. Watoto wa kusini Lindi mpaka Mtwara. Tunacheza mdumange. Biti mikatika tunaendelea.